Eze nwa anyị ori efa mbejere bụ ero arụsị mmiri. Ibi na-arụ m ụka ngwụna ngere ezi na-anọ ala obi. Ebe ezigbo ejere ọrụ n'ahụ nọta n'ahụ, kwado na egwu eruo na ọgbụgba. Chief Francis nna nyerugo Okafọ, o meziri nna na-arụ ndị izu ọgụ, o meziri onye ọbụla n'ọzụza. Businessman Boston, USA. Ekele m Chief Christi, Chimezie Ebune. Ogbu efe eze afurukwe na Nnewi. Chairman Chief Executive Gold SES Corporation Coasting USA. Ekene Chief Innocent Emeka Okori. Akwa akwụrụ n'aka ọkwa. Ọhamadike ndị Igbo. Businessman Boston USA. Ekene Chief Dr. Clement Chimezie. Chijioke Anozie. Nzobi n'Uzobi. O mere mba n'aka ọkwa. Atọni at law. Ọ ka o siri mee. Ajụjụ ejụọ Chief Hillary aka ịmụ ihe a na-achọ. Izu mba n'ọlụ. Chief na lọlọ. ABO ihe a na-achọ. Ọkụ e nyere mba n'ọlụ. Ekene Chief Dr. Chimezie duru ihe sie. Ihe rịọba n'ọlụ. Gbakata gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi. Gbakata gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi. Nkụ mpara n'ajọ ọhịa bụrụ nọ ndị anya na nka. Nkụ mpara n'ajọ ọhịa bụrụ nọ ndị anya na nka. Ọhịa ka ije si ọkụ o, ị na-achọkwa igbu m o. Ọhịa ka ije si ọkụ e, ị na-achọkwa igbu m o. Ife ife anyị nwa nkwọ. Oke ga agbakwa ịmụ na ọgba achara mma. Ka mmara ka m ji eme nnwe. Amamihe m ji eme n'ọgụ na mgba. Aka ndị ọcha. Tinyere Ezuma. Python ụmụ nwanyị. Oke ga agbakwa ịmụ na ọgba achawa. Ka mmadụ ka m ji eme nne. Ọdọ na mba mba na akwaghị akwa n'ọbọ. Dokụ na-ele m na amamihe m mere n'uwe m. Aka ndị ọcha. Barista Doctor Paul Ume. Ukwu ose a na-agba okirikiri na-arọ ndị izu ọgụ. Sedman Lọchemba Onitsha. Oke dị ekere mba na-agba m n'ọgbọ. Ka ị ka m ji eme nnwe. Oruwe mba ekwe na-agba m okwu n'ọgbọ. Aka ndị ọcha. Chikwisi Elin duru ihe sie. Ọ pụta ozuo n'ọlụ. Ụmụ okorobịa si mee ka ọ bụrụ egwu. Ekene Chief Godi Duru na Oriakụ ya Maureen Duru. General Manager NTA Lagos Ndọma. John ọgwụ ekwusi ebepụ olike Nigerian Police Officer ebu ewego n'ọgbụgba. Ọma nke o jiri sie n'ike na orogo mgbe eji ama ndebunde. Adamazi Mrs. Aline anọruo ihe a na-achọ. Odebo NTN Safaba Ogo Trime Onyenze Iwale Anoruwe Hana Cho Obwe Finna Nyerugo Nalo General Contractor Ndeji Dillo Godo Ekele Mono Hey Ewo Badi Kingia Mwona Arusinanka Driver na nyubo Kamareka njeme makibowa Umbo karadibe mokoro damani njeme numorube Mabulu mpamba na kwalo mwako kwe karemba na hanu morube Na wanyagadu nojadinu na mabu na makuno makanjuba Abu Bakar Delu,
Adenana,
Bakwemu Nobo,
Adenana,
Ekeremba Naha,
Adenana, Ikeja Ibode Zulimbo,
Karadi Bema,
Adenana,
Bakwemu Nobo,
Adenana,
Wemu Kenjeme,
Adenana, Ikeja Ibode Zulimbo, Anebu Nobya, Adenana, Ikeja
Lady Jojo, Josephine Okonkwo, Oju ko bi ero mu. Ugo ye je mba na nyo mi zoku. Afro boutique. Gwesbo. North Carolina, USA.
Chief J. Edim, Director, Dimmark Inter Limited, Okigwe. Ekene Chief Ben Kubaja, Director, Venice Hotel, Okigwe. Ekene Mazi Christopher Okwabasu. Honorable Syndicate, Chairman, Managing Director, Crystal King Group of Companies, Cindy Ine Wew, Cindy Owanine.
Oh, go see the man. Oh, my God, you say you can make a revue. Can I buy a bag of yours? Joy, I know. Lady Hope, I want to pay my way, Buka. Oh, yeah, that's a good one. I'm going to pay you. I'm going to pay you. Francis Tupuko Omeniri Ohara Aroni Zopo German APU Washington DC USA Oji Koji Gisiye Ike Ekenami Christophe Ekwebelenu Agwo Ihame Ebo Nadina Ebo Ewe Ebo Nabuba Ukure Bugu Mariade Mayebe Nebe Watijere Ukure Bugu Mariade Mayebe Nebe Watijere Iyebe Nebe Watijere Eje Tijero Nyemfu
Iyebe Nebe Watijere
Iyabani
da gumba, niye ebe ne be mati jere, aye tijero nyemfu.
Ogwana Obioha, London, Oloriye Mere Ina Yeri Gbogbo, Asa Nenu Asa Nanda. The tankers drive us in on NNPC MNB Kwenugu AKNM Chief Peter Mwodo Verojemba Omane Tiroha Namuchu, Chairman, PD, NNPC, the Premier, PD Be, Okosi City Sochi, Vice Chairman, PDD, NNPC, Depo, Chief, Richard Mafo, Ido Fufuma, PRO, DPD, Enugu Depo, Chief Fire Sokafo, Malapu, Ogule Chendo, Narochukwu, Petron, DPD, Enugu Depo, Ofo Kirine, Okay, okay. Simon Mbada. Mbada Bona. Toyeka Okwa na Sanya Doron Mej Omeroha Yunga Takwako Enugu Agede Opo Sirime Nege Kofre Kusi Zoya Zoya Yo Nege Kwe Rogo Mbo Eja Mambo Dide Munde Nayoka Chief Ignatius Okeke Kaboya Adena Ekwe Rebukwen Mabuba Monde Eberibo Mbogia yekeleju Sipano kamba naba
Kamba sere mbani
Sipano kamba naba
Kamba sere mbani
Njua kama pono kwe kere mbana ha
Kamba
Kamba Simba. Wazrike. Agada bedru goni bolande. Aba wodi ki mo kigwe. Awo kwele na yu ba kajwe na mema. Ekenem. Wale na ibezi. Kamze. Agada. Yeti, Eze Manka Buo, Nanopa, Umunloch LGA, Abia State. Oh.